Mahewa Records.
Umeniponza moyo na nanza story, nisikilizeni. Nanza story, nisikilizeni. Kama ikiwa nzuri, kasimulieni. Nilimpenda binti Anjeri mama, kwa nikaenda nikakubaliwa. Kayombo shahidi alipeleka barua, nikapewa jukumu la kumsomesha Anjeri. Wakasema akimaliza tafunga ndoa na yeye, na nikamsomesha hadi chuo kikuu, kwa sababu nilijua ni ndoa yangu maibu. Anjeri naye, oh my way, oh kweli uko wapi, oh my way. Anjeri naye, oh my way, oh mapenzi yako wapi, oh my way. Anjeri naye, oh my way, oh kweli uko wapi, oh my way. Anjeri naye, oh my way, oh mapenzi yako wapi, oh my way. Ni kweli Anjeri ndio mapenzi kautua, na kuhusu mimi hataki hata kunijua. Ni kweli Anjeri alipomaliza masomo yake, akapata kazi ndo ukachenchi mwenendo wake. Eti akifanya baya simulize, na hataki kabisa niguse swala la ndoa. Kuna wakati ilifikia nikaita vikao, nikaita okona kwetu kunusuru pendo langu. Anjeri kageuka mbogo, Anjeri kosa langu liko wapi? Anjeri mbele za watu matusi, Anjeri kosa langu liko wapi? Anjeri anasema hanitaki nikamtangaze. Anjerina mama, Anjerina niponze moyo. Anjerina mama, Anjerina niponze moyo. Mapenzi yangu ni yeye, na moyo wangu nilimpa yeye. Gharama zangu ni yeye, na kila kitu nilimpa yeye. Mie rafiki yangu ni tama, pembeni na tama, niache nishike tama. Oi na tama, mie rafiki yangu ni tama, pembeni na tama, niache nishike tama. Oi na tama. Anjeri naye, oh my way, oh kweli uko wapi, oh my way. Anjeri naye, oh my way, oh mapenzi yako wapi, oh my way. Anjeri naye, oh my way, oh kweli uko wapi, oh my way. Anjeri naye, oh my way, oh mapenzi yako wapi, oh my way. Naumia na moyo wangu, naumia na mengi, walai moyo wangu kumsahau siwezi. Naumia na moyo wangu, naumia na mapenzi, tamweleza nini dada yangu, hina ya kipenzi. Mie rafiki yangu ni tama, pembeni na tama, niache nishike tama. Oi na tama, mie rafiki yangu ni tama, pembeni na tama, niache nishike tama. Oi na tama. Anjeri naye, oh my way, oh kweli uko wapi, oh my way. Anjeri naye, oh my way, oh my way, oh mapenzi yako wapi, oh my way.
Nimeamini penzi maua,